Ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia ni dhamishi, ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini mine kila binadamu mwishowe ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia? Vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu wananigeukia. Namwamini daktari sana amponye rafiki yangu, anamweka kwenye life support machine. Kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mkunga, mzalishie mtoto baada miezi tisa. Mkunga anamgeukia, mtoto anamgeuzia. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia. 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 Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia? Vigeugeu, vigeugeu, vigeugeu wananigeukia. Mwanasiasa aliniomba kura, akiniahidi yote atatimiza. Baada miaka tano anarudi na kitambi bila kutimiza. Ninampasta kadi rangi yangu, nilimwamini kufa na kupona. Nikitoka kwangu naye naingia kusali na bibi yangu. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia.
Msanii wa sanaa ya silaha ningekuwa na jamii ya masadam kawa saba na mabunduki na makofia kabilao bidhaa za kujijali tu hali mashao. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa matauni, wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa, rap na ifanyia chapa na mafanzu wanao nipenda jamaa. Sato ukinichukia siwezi jali ya ta kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kweza kutumia hip hop na other tracks. Sikutukia wadhiju wanatawala industry, na we bado uko uko chini. Kabla jina yako grow jipe miaka kanane, kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love, usisahau. Pole kukwambia sikutuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi, ati my lyrics zetu manze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi, kumanga na kila mahali kama mambusi. Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali, ni venye rap jo nilianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhali gani? MC, lango la kuroga ni kupata mali, matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi. Kukubaliwa na wanati hata na mababi. We, wacha kujidu mze hatari, kusema na mimi nasema lakini tu ni safari.
Tuendele ama tusiendele, 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 tuendele ama tusiendele.
This is DJ Ryox.
Nimekewa madawa, siezi kuwata. Kila mali unenda, mina kufuata. So woku kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Yo manza lipigia simu, miata simjui. Mime kwa studio, tutukua nae wapi juzi. Izo ni uongo, lonajua. Mlango wangi kwa wazo kutaka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini badu zenambia.
Mini mugenge na pita gana zile ziko maji zimebleki. Nakata maji bifi kama beans zimebleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes, baby nimesete.
Sete, napenda ga zile zimesete. Jicho nyanya, oh yeah, wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama, wacha kukatika kwenye kete.
Kete, wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate,
pate, boss. Hey, mazo sinitoke. Una tosa nataka tuni yende kwake. Maso sema kebab, yendio mkate. Hey, boss, wacha mpiga mate.
Napenda my lens, she admits. One of us has to be the short one in the relationship, so I'ma take one for the team.
Tunawatembelea, tunawagongea. Wanabaki mutaani wakituongea. Tulinyemelea, tukakagua. Tukaacha mtaani wametolea.
You got that tender, tender. She can really get a good one.
Kwenye club watu wana dance too. Jomino kwenye track majabu. Beat wazim sauti ya dhahabu. Unatakaji ma welcome to. Bora sura ni nice ni amda bams. Najua nimewakwachu. Najua leo lazima watu wa banju. Okay. tusichafuke kwani nini? Wanauliza tutasifu happy mpaka lini? Sisi tuna shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo namba za simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejuana leo tu. Kwa hivyo leo tu tutainuka tu na kuruka tu. Ba, banjuka tu. Life ni fupi na misi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 ba.
Every day is a brand new day. Every time that I see your face, you're my everything and anything that I would ever need in this world. I'm so glad that you came my way. I'm loving every minute we spend, babe. You're the reason to everything that I am today. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my world. I love the way you come around and touch me. The feeling that you give me drive me crazy. I love the way you look and call me baby. Girl, you mash up my
world. You're my queen. I'll never, ever, ever, never let you go. Go, go. You're my queen. I'll never, ever, ever, never let you go. Go, go, yeah.
I'll never leave your side. Baby, you know you're my world. You're everything I need. Yeah. You make my days bright. Brighter than the sun and the moon. You're all that I live for. You make my heart jump. You're the reason why it pumps. Girl, I come from. You're the one that I want. I can't go a day without my babe.
You're my.
Come on. get down, get down, get down, get down, get down, and get down. Below the wind to waste to get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Get down, get down, get down, and get down.
Nashambiwa wendo msupa huku. Hii mingoma yako minja dance to huku. Nachekelea suni fundishe kidogo. Nishike wapi hiyo style ni kwa jo. Ah, okay, sana ishika. Lakini unapinyoa tunasikia kiu kabisa. Situende basi tisie zibeba zote. Na majibari kichu mazengu kwa hot like whoa.
Temanini ama rubaini. Kata kiuno kamuna mashini. Nisisi tena meja na matrizi. Combination utachizi. Weka manzi pomani peleke misini. Ulede makona micro mini. Anakubamba piga Kiswahili. Kamu umekwama fanya hivi. Nyongwa, 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 nyongwa.
I said who got the biggest appetite for Kenya ladies? It's your boy Matrizi. I'm a super crazy guy, you could talk an eye.
I said the eye, the jummy, jummy, jummy. 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 I said the eye, the jummy, 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 jummy. I said the eye, the jummy, 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 jummy. Jina ni Matrizi, aka Mwana Mtuzi. Chama we ni manzi, unakatika hivi. Juu kwa simiti, ingine juu ya kiti. Unazungusha tu, ukienda chini. Unaniangalia, na kurushia mili. Na kuguza hanga, unasikia dhiti. Wacha haraka, vuta chini mini. Tukifika home, takupiga mi. Takupiga mi. Anza kwa kitanda, tumalize kwa ki. Takupiga mi. Takupiga mi. Anza kwa kitanda, tumalize kwa ki. Manze hiyo ni fiti.
Chene kwa chene, chene kwa chene, chene kwa chene.
Ndiyo mchezo wa kisasa.
Juu kwa juu, juu kwa juu, juu kwa juu.
Ndiyo mchezo wa kisasa.
Chene kwa chene,
yeah.
Chene kwa chene,
yeah.
Chene kwa chene,
yeah.
Let's go! Nemle si moto wa kuotia mbale,
mbale.
Moto wa kuotia mbale. Watch si moto wa kuotia mbale,
mbale.
Mbale,
mbale. The way I run this town, you can think I'm Kale. Mad tracks, aka my song in every party. Tangu 207, mimi yule chale. Demi yako nafanye akue klande. Alafu trupa squad the council.
Wazi.
It ain't no fun, kama boys wapate. If you know, alirudi kwa komande. Hey,
respect your elders. Hey, respect your elders. Hey, respect your elders. Hey, respect your elders. Respect your elders. I started singing when you were still in diapers. I'm a magician. I'm sick if I don't touch you to me, my elders. We dress the key with so much sex appeal. So tell my rival, nameless cancer about a viral.
Ilikora ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale. Ngeza ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale. Ngeza ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale. Ngeza ni moto wa kuoti ambale.
DJ Ryo.
She don't want a man who be so ungrateful. She don't need a love to be painful. More time for your heart, she be grateful. She don't care about me background story and ting. All she wants in life is oneness and ting. Saying to myself, me want this fine ting. Put me giving check to say the right thing. Listen, yeah, let me put a ring on it. Share it to me name, let her make your one call it. Them call me love child, consider me upon it. Coming on me tongue, let me show you how me run it. She want a man who be faithful. She don't want a man who be so ungrateful. She don't need a love to be painful. More time for your heart, she be grateful.
Karibu yangu mami na kunipa busu, yeah. Diyo mana na kufata fata. Kila unapokwenda kama kivuli, yeah. Diyo mana na kufata fata. Kila unapokwenda, aha, kama nyota wewe wanga. Nikwangu we malaika namba moja, yeah. Baby, usiwe na hofu. Walo siyo gope, usione haya we.
Data, 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 baby. Kwako nime data, 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 baby.
But in a matter of time, while I you be mine, baby.
Shabby a cop, he never run. You better relax and have some fun. You better feel, you better chill, you keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it. Yeah, me have to sing it till you swing it. Yeah, me have to bring it to your team. Yeah, some of the girls that them not say, yeah, na read it. Yell them out when them are white. Was them a calling, na them fall. Wash up the floor, pour me a pour. Run tight the bass, then you roll out the knees.
While I'm DJ, make them speakers bumping. Everyone in the place is jumping. Ladies band them place, one have some fun.
Kona style anajua kuvaa, manza kona fashion anajua kunga. Yani ukimwona unasikia tu kumtaka. Ondo manzi mimi napenda, anajua kupika. Mchuzi mzito, sika mwingine juzi blanda. Alinipikia kweli amjo. Ondo manzi mimi napenda, manzi msafi. Sana sana yule upenda piga mswaki. Seki dai kiss. Unasikia utoke nduki. Undo manzi mimi napenda, manzi ka huyo quality ka hizo. Manzi mimi napenda ni manzi ka huyo. Undo manzi mimi napenda, manzi ka huyo quality ka hizo. Manzi mimi napenda ni manzi ka huyo. Undo manzi mimi napenda.
Napenda awe chali kitu sio machanga ndio watu walie. Kali amesimama ameunga hadi aga. Chali minapenda, chali anajiweza, amejibeba. Si yule mnyonga kiona dogi anahepa. Chali ana kasoro, ana kokoro. Niyo chali minapenda, chali anakeja. Siku lala kwa mabeshte bed moja watu sita. Kila siku ni vita, chali msafi, tena simlafi. Undyo chali minapenda, ameshave makwapa. Siku nukajasho, chali anabugi nikiwa nae siski. Chali mromantic, Johnny ama Nikki. Undyo chali minapenda.
Let's go. Twenzetu,
leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenzetu,
leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Twenzetu,
leo ni lazima nigete tunza mwanangu.
Twenzetu,
leo ni lazima nigete tunza kwa razangu.
Tunda,
leo ni lazima nigete tunza. Nione kina nziri kina kilunda. Acheng, kina nduta.
cheki nimengara marinda akala chini jule boya adida na washwa nina mapesa waita chafua meza ukiona shore beste kuja kikulenga katika na ukuta dija kibo tunamshtuka akwende ya chapwe na machupa kini ya kibamba tunawiga leo staki shida kusumbwa medula chekula mingia club na miwa mistari zimekwisha zote kwa kichwa so pass me na mada papa paripa papa paripa leo ni lazima ni kete tuza mwanda ko Mungu mina shukuru kwa limetufikisha Na blessings zote umetupatia Kufika miaka 30 si mchezo Kufika pa mali tumefika si mchezo Na kumka tukifupa kamgui na uma Tukikula skuma mpaka tumbo inafura Ama tika boss wapu mkome metushika Yoni suit yangu kwa CD ya burudia Hatuna machine lipia studio time Kremote kuna tours ya kurekodu waza ni rhyme Easy vocals na sound safi Time kuisha na misingo mamtani Mungu ametubless kuna kibodi yetu sahi Ametubless kuna studio yetu sahi Ametubless na jisimamia sahi Na ametubless zaidi na masikio hatu mtani Wesi unajua vile kufresha hatu ni ngumu Kwa hivyo kabla tutengo mba na shukuru mungu Na familia zetu kutupatia nguvu Na kusimama nyuma yetu kwa industry sumu Tuna hustle jama chuki ya nini Tunajaribu jama mangumi za nini Mapromote ngini ndio wako na nja Kwanza busi wanafuka boda kajagwa Aina noma muku mbuka mvumilivu Akijamini sana ya ulambivu Wanasema corporate wako na sisi Makamp za nimelea amili Maisha na tubamba sisiri Sisiri Maisha na tubamba sisiri D-minus Kwa life tulikuwa Let's go Daka tupa B Ikawa Blessing Jeans buggy Marvin Walidhani kwa kichwa Marvin Tukoreja 4.6 Shati imelaliwa na crucifix Shati imelalia God within Atujafunja low Ispokuwa ya gravity Tuna fly Nikati liokota feather moja kwa wing Ya Angel Gabriel Price tag ya mimi Bill Gates and up again Nina take msalaba damu stay Nipasuke mara ambili ka Sasa VP, sabla suwingi Cheka kipara kini ya kinyozi Nikanywele inamea kwa kicho peke Wademba wana breathe wa nyingi Wana extra rib, si excuse ni kifel Na come through time two, nita half cool Na siyati, gagagbo wa ivory coast Sisiri, sisiri
Check on me, kwa ni match na ujao. Cheka na miko mekundwa na unakochoa. Usicheke na misa bunye ni manpesa nitatoa. Jamaa leo neto blanda. Sasa kumna moja tuianza. Wani leo ndio kila mtu piga simu. Ni Friday siku lazima tuheshimu. Chika mtoto wako mweke karibu na we. Best yako mnulie pia pia nae. Mtu akileta noma hapa pigana nae. Manzi akileta maringo choa chana nae. Kuta mwingine mwambie nipe na we. Kibao tosikazie we. Safi twende ndani ya diamonds eh. Bora usiwe mtaro I say. Nemes chote sikia na yake. Mali mkazie itabidi metume tuma sachet. Kenya official iliwafanya drinking nation. La kila Friday jo waga ni vacation. Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza. Ushibe vipoki ugali ndio usiwake haraka. Kuchoma maini ndio kitu ya pili. Na ifurahi de tuneanza na mapele.
Jioni, kuna kitu inasumbua rohoni. Niko job, niko ndani ya ofisi. And I'm feeling kind of uneasy. Inaanza kupas pirate. Veins angu zinava so dilate. I seem to be allergic to something. Or something is allergic to me. Najaribu ku communicate na my friends. Lakini hata my SMS haziendi. Naangalia nje ya dirisha. Magari ndizo hizo. Bumper to bumper. Hata mdozi ya jisiki na kazi. Madem wate ofisi wamevaa mini sketi. Kweli no nini ni nini today.
Landlord. Lord. Yo. Asubuhi mefika nimeamka bila bala. Weka mkeka chini na piga swala. Enda zangu bafu kisha mambo safi. Na vatini sneaker tunavaa shati. Kisha kish, oh sina gamarashi. Na kunywa kahawa nikiteremsha kaimati. Nasikia kuna mtu anabisha mlagoni. Kwenda kufungua aka tutoka zirani. Uwa kana nipenda yuko best yangu. Mete usisahau leo kuniletea madafu. Leo ni lazima edo inanibamba. Tukila station natisa genge mpaya. Junisha shiba sani kwenda kuhaso. Nikenda kutoka ndo nifungue mlango. Ito, besi siamini. Napata mwenye nyumba na kifuli mkononi. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko. Weni tafash tu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko. Weni tafash tu. Usiniharibie siku bana landlord. Umenifika kwenye ko. Weni tafash tu. Mwenye nyumba mekubala minipamba kationi. Zatukuli atagomba tuloni kumbioni. Napigi omoni sunu tupie mkopo.
Meta wena sahau siniko na dini yako.
Wazi nenda kwa vaite kutukuli aketepa. Kuna maza kwa mbele angwa metibeba. Mina yeye hapo natupa luga. Ashanza kudai.
Imagine sijakula.
Staki ajue mukula mandazi surwa.
Tunakula stias na nunuwa pia. Kisha zikimbamba nanza kuniambia. Siku tui lakini nakutaka. Sana itisha taxi tena haraka.
Kufika keza kwanza ni kushtuka.
Tumekula stias na ujalipa nyumba.
Sijui kwa nini mesa ukukumbuka. Ufingaribie siku bana landlord. Umenifika kwenye kwa.
Hello, natamani urudi tujue kuishi wote dale salama na hisi kuchanganyikiwa kwa huyo binti wa Nairobi nachohitaji kuishi naye
tena mzuri niko naye nampenda leo kesho na baadaye hata waseme nitadumu naye ufanya nifurahi ana tabia nzuri he don't lie kwa penzi lake mpaka nazirai kabla hajafika mimi nishawahi kweli najidai
Kama nina noki, niki cheki,